Unit 14. A Day of Troubles.
Siku ya Taabu.
Dialogue. Steve has come by road to Mombasa for the weekend with his friend Adam and Adam's brother Yusuf. Steve is talking to their mother Leila.
Kwa kweli, tulifikiri tutachelewa sana kwa sababu ya ajali hiyo ya matatu.
Gari lake Yusuf alikugongwa na matatu. Naona lizima.
Matatu na motokaa hazikugongana. Tulipoona, matatu ilikuwa imeshapinduka. Ilionekana kwamba mahali hapo ni pahatari kwa sababu lami imeharibika pande zote mbili za barabara. Huenda ikawa dereva alikuwa akiendesha mbio karibu sana na upande wa kushoto. Tena abiria ni wengi mno.
Kwa kuwa Yusuf ni tabibu, alisimamisha gari aangalie watu.
Ndiyo. Tulipokaribia matatu, Yusuf aliegesha gari. Tukashuka upesi, tukaenda, tukaangalia abiria. Walikuwa wamekaa kando ya barabara. Walituambia matatu ilipinduka pole pole. Hata kila mmoja aliwahi kushika kiti kilichopo mbele yake.
Na dereva je?
Dereva naye alikuwa amekwenda kituo cha mafuta ampigie simu mwenye matatu. Kondakta alibaki hapo aangalie abiria.
Wengi waliumia?
Si wengi. Wachache walikuwa wamechubuka. Wengine walisema wanaumwa kichwa au shingo, wengine mgongo. Msichana mmoja alikatwa usoni. Yusuf alisafisha jeraha, akatia dawa, kisha akalifunika kwa plasta.
Ehe, hakuna mtu aliyeumia sana?
Hata mmoja. Namshukuru Mungu.
Alhamdulillah. Ajali ilitokea wapi?
Sijui hasa. Ila nina hakika ilitokea mashariki ya Makindu. Basi, tuliendelea na safari, tukafika Mtito Andei, tukanunua petroli, tukaenda mkahawani tupumzike kidogo.
Imagine you have witnessed a road accident. Someone asks you if many people were injured.
Wengi waliumia?
Say, not many. One young woman had her face cut.
Si wengi. Msichana mmoja alikatwa usoni.
A woman neighbor calls in on the way home from visiting her son in hospital.
Hodi, hodi.
Karibu, karibu.
Msalkherini kina mama.
Akheri bibi, uonaje?
Salama tu mama, ala, hujambo bwana?
Sijambo bibi, habari za jioni?
Salama bwana.
Bwana huyu ni rafikie Adam. Wanasoma pamoja chuo kikuu.
Vizuri sana. Karibu Mombasa.
Je, habari yake Musa? Yupo hospitalini bado?
Bado yupo. Jana walikata shauri kufanya operation. Leo asubuhi na mapema alipasuliwa. Sasa yumacho. Lakini hawezi kunena. Ila maneno machache tu.
Yudhaifu?
Yudhaifu. Lakini atapongea. Mungu akimjalia.
Inshallah, leo siku ya taabu, kweli kweli.
How does the neighbor tell Leila that her son will recover, God willing?
Lakini atapongea, Mungu akimjalia.
Make sure you've read and understood section 3 of the grammar explanations and completed exercise 6 before you try saying the following sentences in Swahili. They're all about actions that continued for some time in the past, and they're all possible replies to the question,
Ulikuwa ukifanya nini mwezi wa saba?
Tell her you were travelling.
Nilikuwa nikisafiri.
Tell her you were teaching at Isiolo.
Nilikuwa nikifundisha huko Isiolo.
Tell her you were writing a book.
Nilikuwa nikiandika kitabu.
And finally, when you've done exercise 7, practice the Swahili sentences for describing the results of the road accident, starting with
Bwana huyu anaumwa kichwa.
Bwana huyu anaumwa kichwa na mama anaumwa shingo na mabega. Mtoto huyu amekatwa mkononi na yule ambaye amekaa pale amekatwa mguuni. Dereva anaumwa kifua. Kwa bahati, mimi mzima.